hit a rosé. Yeah. Nikimwona siwezi kununa na deka na cheka. Pressure hakuna, ugonjwa napona, yani napata raha. Sitaki kuwa unfaithful, nataka kuwa mwaminifu. Kwani mapenzi si kitu kukosa, si issue, mapenzi ya Mungu. Wache watukane, sisi tushibane, wala tusijibane. Love you kweli without money. Love you kweli without money. Hata wakisema, wakipiga ngenga, si tunapendana, si tunapendana, Ninampenda, anaona raha. Ananipenda, minaona raha. Nampenda, anaona raha. Ananipenda, minaona raha. Basi sema twende wapi siku huu, michanda chema kwako stoke hata siku huu. Umeshashika mtima wange wazingui ngui, wanajipitisha kina nyange wasumbui mbui. Hawajui mapenzi ya gorobe roho, hawasumbui na pigo za kikomando. Ata wakisema wakipiga ngenga, si tunapendana, si tunapendana, Ninampenda, anaona raha. Ananipenda, minaona raha. Nampenda, anaona raha. Ananipenda, minaona raha. Na staki, si unajua mpira pasi. Nishe nyoka porsi, na nishe waka nyorsi. Basi nionge mkoko,
haya we, haya we.
Basi nionge mkoko,
haya we, haya we.
Basi nionge mkoko,
haya we, haya we.
Tende kushoto, tende kulia, nenda mpaka chini, basi rudi kulia. Call me Rose. Yeah, yeah. Sabri, you kill it.